Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to boggi jenaka fandu hala Mamadou Sama Seku jam walis sakrab heedibe. Imma daraja hakku jibu jawdi leydi ndi puddi 30 kenyen 13 décembre 2022 fandangal do kawtal ngal landini gollirde ukle yi famminde yimbe kuteje yurgu yurgu. Sabi rafndenagu e lawi bundi boto jama o notorto mbion yaade li sahal leydi ndi hono fufu wuri dawul hakune motti e sahal ngal e bedorto famule journal mede. Bangal la finatawa kenyen fuddi to tumbru ton kawtal la ci jeddo mbeng jeddo bal fin festival la vivre ensemble ko buri tamedino e yibbe na donta e ngal do kawtal dundun e fancital le journal o di ngon sembe ko baro jamen hande betin alarbare sappo inay decembre 2022 bismillah sakrabe famminde jama o do kuteji ben jibu jawdi e kanya dunno hono sakkaade kabar mudun woni fanda yontere humaninde habbo on jurugo yurgo ewde sappo e didi tugaare sappo e joyi decembre 2022 le mali do gollirde humaninde habbo on jurugo yurgo ko klee landini ngal do kartal bangal yambere nyoloma jene decembre kala hitande jarata mayga tawa tun kedan ko hebane do fostango Ousmane Nyalibouli e Fatoumata Mayga
leydi temederde chapan e tati e jeegon leede de yurgu yurgu buri wadade le modon yurgu yurgu yo gonga jaati an wodi le mali ka gikkelo ba hebam illa fuddode lamu hakkunde jo yalla edun yara tiagal e wi Moussa Ousmane Touré horejo walde no dirten association de lutte contre la corruption
au niveau des textes
le talki di wongom be le lam hakkunde jo biibe kabanto yurgu yurgu kany en du jude mu en gon hen hewbe ane e lamu kobbe kumini be yurgu yurgu tawe kany en
ati anan gado golle o
golle de kewde gondi e daranade habude e mudon le mali ka dun fu e tawede e don heddi fa handen hebude sembe e wi Mamadou Namori Tarawaré ministre kiddo gondo jinimbe o batu hewgol gollide koroje dun tan hejata
il faut ko
an hani ko yimbe jogube darnde le lamu o kollita jawdi jo inado bangi fa yimbe be keba famtade be buyta e jawdeji ciude teddi yalla jama o ana fama famu
lobbo
tinde wi le tongande mako hitande 2021 vérificateur général holiti wide ko yata milliard ngaji chapan e joy woni jawdeji di andaka fu no lati ko buri hewde di jawdeji fu le gollide gonde wi lam woni ko majji
sakraba tuta haklaji mo du kabaru en bangal bebe am Facebook e Twitter kawtal la ngeddo bal festival vivre ensemble fuddi kenyan to tumbutu ton ko buri temedde don yimbe na donta ben ngal do kawtal la finatawa ben gado balde jeddi ben webi kambe an landini be don na hani wade ton ben kabaru artiste en kanya forngaji finatawa e ben yilade le nokuji touriste en fanda mudun yo ben dewral hakunde yimbe ben jamarande kanko sala mayga woni horojo ngal do kawtal la vivre ensemble wonko hanni kanyor amen seyni fay kedan festival Fatoumata Mayga
L'objectif du festival
vivant ensemble festival dental gondido e wadede yo hawrinde bibbe adam en wartirine jam kanye kantal e kawral le leedindi dum laato yambere misali ni mali fu min nodding moti sigaso kanye walata mauritani ben fu noddama fangara kawrita e yambere nde min noddi ko buri yimbe chapan e joy komini be kabaru demal le leedindi ngara porre hen dum fu an hokka min hakkille no yirwere leedindi
des études de développement économique des territoires communaux
dawul boto ana ben jukiti fa hande bangal gollirde commandant ben boto modo lulurdo tumbutu ben fuddi ben bammi lawul moti yade gawo dum nyande alkamsare jetti decembre odo boto jogido buri dubi 35 ben wadda dawul hakunde moti e gawo na gilla dubi ben wattu independence dum woni 1960 den no wi imike moti ben tawa hewi yimbe kanyadun kaki kanko alkiature ne do men na wonno ele boto wonko hebani keto fastango Ousmane Nyalibouli e Fatoumata Mayga
nyande alkamisare jetti lewru decembre ndo wattu 20h wono ko batu tumbuto hunci dangere mayo muti fewtude yaade le sahal leydi meden di le makko ana hen ko yata himbe temere didon e ton ngaji jaaguji temedere e chapande tati e kakeji goddi le o wattu rafinde nagu wodi batu tan ko himbe sahangal gikkim en fawi no kibirta denagu
jettoje Allah handen mido wayi wiide on dawirinde baton woni ko honomu denagu wala sabu min iwataga abada temin iude sordasi en miden jewta be fa buri haadi wala min kebino tiidal laaji min gala tiidal la fu
ko turul
sordasi en mali darani denago e wi isa sise horejo koma navu mopti sini wana mangal pade en mali tiidan nambe fa be kuncho yaade
dawirinde baton ana weli ana yaafi tawene sada dawra kara lawol gawngo tampere mun ana mawni bandeji ana kewi do lawngo tawene bato fi hunde wala he tampere dawrinde bato ana nawi ado ay wande nyala di kewdi tawe a yottaaki
bato du daranto fa kake nabe le e region ngaji tumbuti le o wattu ndiyam meje mayngo gondi ena bude ka wayli tagol wattu kanye tawgol kaaje le mayngo dun antinde golle mabbe e wi humud umar mayga donno bato tumbutu
aldi kaka shitira
beedu da do natu gondi an dam buri tampininde min woni ka e gondi le mayngo amde bamba fa yottaade gaaw fu kaaje motti buna kanye tondi farma don du fu kaaje lamu kobe an kani wadande dum hakkille
o motti tondi
dum wonno ko arkia toure be ne studio tamani kanko dawde e bato do mayo fleuve niger ngo
to ansugo tur nyande sapo didi december tan wiide ben be baroobe tambe jangnoobe chapanta ton notiliki faminede he jande ben bangal sukabe njoppube jande denno fanda mudun yo wi kambe landini be yo urtire nokuji de sukabe janginte ben gollirde kewde fam ben iti landini dun woni kap ansongo e do itigol jawdi ONG tasat nyande sapo december ndu ben yambina yeyim ben yiti mawru chapande jeddi en nayo bo maybugul hakkeji tomonte en le mali tay kama wide maccuka kuna heddi hunchinede hore fa hande ben bangal ben hadugul kabar mudun bangal saraji ledindi e tawade fufu buru fufu to lamu kay ben don kay maccuka kon heddi fa hande imadraji pelle kam habonto habotode dido golleji e tawade fufu mi hora mum ko hebani onde kadan fostan usman nyal buli e fatma tamayga
bin do goto mo tabagol mun tore mun hewti lasin konate we kejaado hala walde gambana do bamako do de fedde humunida habude e maccuda ko o holliti wiide imadraji gondi wadele joni di jabata kase gol tabagol
nte joyen kala ngol
mi wana maccuda fat indira maccuda dum fota jennoje faari wede mi fumiden andi wo mbaraabe kamari mun kamari amiri gellet e min kaliri dum be anda so abiraabe amen mamiraabe amen fayottaade e njaatiraabe amen an gonno maccube be anda ni ka imube joni be jabata di golleji sabu welitingol naati e golleji di
la dam mindo jonnade ba kon
andim be fina tawa hakkilo mu ben eden kan selde e golleji bondi eden kan jukude tabade e fina tawaji umar kuyate woni hore jore ko tarad kay
un tawangal illa dubi ana meli min gari tawde soni di golleji di kana ana keddi ana hani ko dabare wadene fa dun sele ngarte do gonden ngenidi do ndima ku joina eden kan joddade kaden kawren ka dum fu ana wondi e majjude
na sa disparé
padde humunida daranaade hakkeji be adama en CNDH ana wondi e wadde ko waye fu do habgol e maccudaago e wi CNDH o golle ana wodi jaati dun ko watta masibaaji hakkunde jaalleñi Umar Touré ke jaado CNDH kay
nous savons très bien
en fois dan andi maccudaako gonga ana jogi sembe du leelamu kay min dartino sariyaaji jo ine do kabar mu fa golleji di kana di sele kasindu talkidi yo te fa golle o hebene dabari
c'est prise en compte
andindo kabar nedda ko foje tanjugura darti e lam o waddi ko way fu rimdininde wiabe maccube yalla o tidal ana hebene jogala hakile makko amde sariyaji tan watta fa o tidal hebene jogala
disons qu'il faut faire
an hani ko hala rimdinede hale sabu leelam kay gelle yogo gonton maccube be darti jeybe dun en rimdinabe ben jobi alada ko hani yobe de fu yobam be rimdinam basi ngon hakkune mabbe iwi ton joni faabe bamundira
en profondeur
maccuda ko yo golle gondudo wadede fa joni le region ngaji yogaji mali won ko holliti wiide honjotobe yogabe kabe kolti wiide no adnaaru ndu wori yaruda hande ni ana hani wadede ko waawa fu yalla o golle ana sela so wana dun edin waay laataade basiji hakkunde jallenyi
sakrabe mpami wiide do en timta ko warujo men hande mi cittidon ta sa fu mutado bulen ban amen 3w.tourtamani.org marno don jamu 37321 do seeda yotra meden rewbe yotre meden magazine rewbe toutes les femmes du Mali hande ana yowi do ben itugol jawde darnaade ben faabaaji pelle rewbe kabar mudun wana hunde yafinde ka non dum yata dum tagal ben sariyaaji yogaaji kanko Mariam Koulibaly won ko hebanen kadda fa sangomi Fatoumata Maga yo en nyalle jam jawdi makko kanko hera makko nawtori madame jité uditini jardin d'enfant to buram tun dilanden kap buram bami anya fabade mo yobugol joddi janginobe mahani modun classe jogaji ka beedi wiide robe nokku o kebata fi faba lam o e kan ONG ngaji honno dum hanirini kedda na seda fu makko
dorme kele
mo ininde projet anatiidi burem ga ujinaji joina ujinaji sappo dum mo inirte tiagal mu gasata be narra min do nokku rafi deena gunon min kebata mballobe rawani minisma wallino min projet no va du darnini min danki ga en kakaake gollirdi wala hen
medal hebde faba fay goto ido halaji yodi tenemba sisuma mo jogi salon kofu gollo to yorosoton ana buri dubo joy hande jawri di hebata e jonde walde o nortorto e le odo kabaru
amidde menni de metti soro
abara min keba e balla so balla wari du inda wala hen golleji cewdi dimmi ngurdato projet fu wara e wallude min finde wotere miden tampi miden mila kanan kobbe micitoto min tiagal joni
ka to santun madam kamati kariya tarawari mbayltowo bibe jollo weli hore e golle o beedaade e faabaaji du hebata ko beedo ramadun jande e faamu bangal golle mako o
a damnen wati ma kenyere
arane min tan gollanno kaarewbe wobbe ngari min kaldi min kawri non inde ciasiri o wardi projet goto wallino min jangini min du fuddore mu yaafa ka min andi no jaagu wadirte joni
tokomina barao baran yani kado ale ka kanu folo
bamako do fili keita yuddaba jogido nokku mbeltowo bibe jallo latade nebam kanko kebido fabaaji kewdi madam keita na ndar rewbe be holade projetji dibe jogidi be kino dun golle mabbe no fevri
moi je suis bénéficiaire de
mehbino mballa maliga jati projet pejiri nyawlino kam ujunaaji temdere e chapande jeego laamu o du walliri kam ujunaaji temdere e debbe mi hebino mballa fazes be nyawlino kam million didi kanye masi ngaji gollirdi min bawi sodde masimo ino neba kata kata ni ngaji e kanye kake gollirdi kewdi goddi kasi
e beaucoup d'autres machines
conseil régional sikasu darniki jawdi ko buri projet ngaji sappo pelle rewbe sikasu ko buri hewde yo bangal weltingol bibe jallo kanko yegolit mamadou tembeli goto ardibe feddende holti wiide yalla e be keba fabaaji projet on halataade nafowo dumutodo dun e golle
on accompagne les initiatives transformation
miden jokka projet ngaji kuminindi kabaru audi les régions ngaji di ko fandi fu conseil régional o million ngaji noga le thème de refu kanyum aman chapande jettidi njeebe projet o aman nogaydi golle fu ana hani ko tawe neddo an heba hen nafa njeebe projet ngaji di gonti dalla wande projet ngaji yirwinoji
mise en œuvre sans grand problème
wattu fudgol ima daraji mabbe nyande asore jabbilende ardibe wokandi kalisi faba robe lulirnde fafe holliti fabaade ko buri unyaji idon robe e wattu 2021 ka ima daraji am hebdi bedo ardibe yalla naccefo heba lawul tawene yimbe le hebe na lamda ko mun en nafakaaji ido hejoji gollirde pabotodi projet ngaji rewbe